DachimSafi.com.
Na mesha panda dao maneno maneno ya nahao ya kazidi na mimtusio nyao hakujua nini tofauti baina ya mjinga na mpole ajisaluti nikapige nikisema sore kumumbe amemani umongo wallahi na mumbe sana mimi siwezi kuwa mdondo tuwezi kulingana kauli hata matendo tu waili ya kuona na leo nalivua pendo
bye 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 mwana kwenda bye bye
bye bye bye bye bye bye mwana kwenda bye bye
bye bye bye bye bye bye unidai bye bye
bye bye bye bye
Bye bye bye bye mwana kwenda ah, ah. Sikatai nilikupenda ah.